Yeah,
Westside Music
Rangers Lock. Gang in the Bew alongside Tsheke Swag.
No.
Spider Ranger, this year goes yes,
yeah. Yeah, oh yeah.
It's a brand new one. Tsheke Swag in the Bew. Yo, go finisher. Zone boy buzzer. Uyo mo bright now.
Iwe na msalaka. Yenze ni watawata ya nipili samwa manyando. Nipalezi kumufumana ya swana niwe na msizani. Esanto fumana ya nilata kiwe na my queen. Oh no.
Niso lili latio, inge goalkeeper. Kusia wa zone kuya kusilikeo chipa. La hao la bonala kono kipule ni pepa. Ikona kuba nice bleed neke upepa. Wena neke utisha ola na kualaba. Luto kwa kuisha lula kona basaba. Uto kwa kunika lula kona nikava. Nibuali la luna hake la kuchala baba. Luna lula tanifela kusina pressure. La luna alifeli hakimulo la wakesha. Nimonana kono pressure na kasha. Nike nisikolo mwama love ke nipasa. Yemi mumili ni inganga personal, ni kaya kwa vashemi, ni kaya olifanga personal. Laluna lila toli fitile kwa final. Luinze hai, ingelu kwa landani kwa master.
Luwasie, wakanane.
Yobu finisha.
Luwasie, Nizwile mwa pressure. Oh no. Oh yeah. Iwe na msalaka. Yenze ni watawata ya nipili samwa manyando. Nipalezi kumufumana ya swana niwe na msizani.
Yeah.
Nisanto fumana ya nilata kiwe na mbaki.
Rangers gang in the Bew. Yeah, musimbi wangu ndaga unkagumbo agujwe. Uyandela vio ndiwe musa wangu ino wagari guli gobola. Guno ndanda vio gugubwe za tuve atomwe. Ubantu vanje vandandi gusie pesi mebota ndi yandi gugusia ndanda ndiwe. Leza wangu wagadi pandiwe. Edheni vanda kuti ndi gusiwe ndiwe. Ndiwe olike hondi yanda msimbi wangu tandigoe gugusia ndanda guba yuvu. Ubantu vanje vanda kuti ndi gusi pesi mebota ndigoe gugusia msimbi wangu. Ndiwe olike hondi yanda mevo tandigo e gugusia msimbi wangu yevo. I'm here appreciating maku vupezi mulim. And then you showed up, it's like you read my mind.
Overseer maeta bambole. Kona na baby gewa nizikeni. Kakuli kwena pela na baby enilata. Anina kukusia baby nikavani wena. Mama nyando everyday I'll be there. Whenever need me baby girl I'll be there. Kakuli kwena pela enilata. My baby girl I cherish you.
Yeah, Rangers gang in the Bew. Spider Ranger alongside Zone Boy Baza. Job finisher. Yeah. This is how we do it. This is for my queen. I want you, I miss you, I need you. Always at heart. Rangers gang in the Bew. RIG Noah Hala. I got you all my guys. This is for the lovers.